Yeah. ngempela ngoba thina sayiqedela vele sithi come ngempela eni wifi yasithengela ani yokusiphelela ngoba thina sayiqedela vele sithi come ngempela eni wifi yasithengela uyasithengela ngomshini ngomshini wami.
Yeah. Yeah.